Master. Vita ni vita, mura.
Wajumbe.
Upiti kama wakibana, wakiandamana kula wana kunyongonya. Wajumbe noma sana kwenye kampeni, wanaluka na kukanyagana. Upiti kama wakibana, wakiandamana kula wana kunyongonya. Wajumbe noma sana kwenye kampeni, wanaluka na kukanyagana. Wajumbe, acha kucheza na wajumbe. Wajumbe,
acha kutanganya. Wajumbe wana mana pamoja sana, chota shika tama.
Nakupa ujumbe, wafikishie wajumbe. Wame Mungu wanawaona, wame Mungu wanawaona, yeah.
Wajumbe, wajumbe, wajumbe. Wajumbe, wajumbe, wajumbe. Wajumbe, wajumbe, wajumbe. Wajumbe,
wajumbe ntani pambe, pambera. Yani wajumbe pambe, pambera.